thehappen.com.
It's called that.
Yeah. Oh, mpenzi, umejaa usafi unabaya. Nimepata sijakosea. Jamani, this girl, she's on fire. On fire. Akia Mungu sitoritaya. Oh, retire. Umenyimwa tata bia mbaya. Umenyimwa paka figa mbaya. Umenyimwa paka sura mbaya. Hey, girl, you on fire. Umenyimwa tata bia mbaya. Umenyimwa paka figa mbaya. Umenyimwa paka sura mbaya. Oh, oh, girl, you on fire. Penda, okay, dance so slowly. Me a time. Wanipatia faraja. Aya so mapenzi baraka. Dunia nzima unanipenda mi. Sina simple. Umenyimwa tabia mbaya. Umenyimwa paka figa mbaya. Umenyimwa sura mbaya. Oh, oh girl, you on fire. Penda, okay, dance so slowly. Ni atari. Okay, dance so slowly. Ni atari. Okay, dance so slowly. Ni oh.
As they happen.com.